xamaas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu axaddii ku celiyey in israa'iil ay soo dhoweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii xamaas ay sii dayso 10 qof oo dheeri ah ay israa'iilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. Heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in xamaas ay sii dayso 10 qof oo ay haysteen, israa'iilna ay sii dayso 150 maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi iyo in dagaalka muddadaasi la joojiyo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee axaddii in la sii daayay 39 israa'iiliyiin ah, 117 falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka ugu wada hadleen sii deynta maxaabiista axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza.
Critically needed aid is going in and hostages are coming out. And this deal is structured so that it can be extended.
Joe Biden waxa uu yiri, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, lahaystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. Hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berito si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo lasoo daynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. Xabad joojinta ku meel gaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 7-dii bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay ciribtirayso Xamaas iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza, weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof, oo qiyaastii 40%kiiba ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterraneanka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We need to bridge the gap and by we believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno, waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.